As Africans, I think we need a voters exchange program. Where we vote for Uganda, Uganda vote for us.
Akili nywele tutapita mitiani na flying colors kichwa ya tekashi. Pia tuko mbele kadere ni kidhani. Applying hours tuko biz usikashi. Flow bado bie, bado wise. Trust and obey, wanajua form ni gani. Karashian rule buda, hapa usiplay kuna order of the day. Niko sure form ni gani, unauliza? Kitaeleweka, skiza. Lakini usitetemeke, si miujiza. Mizani zipo tele za kuigiza. Mistari teki teki. Tingisha kichwa ni kamba anaitika. Usikatae, neno ilisha kubalika. Piga lap ndo ujojo waifika. Kila mukoro ana siri ya kupiga au vipi? Asiyetembea usema mamake pekee ndo anajua kupika. Dunia ina Afrika na si tuko East Africa. Kenya ina Wakenya, tofauti ni ukabila. Hatuwezi gawanyika, hapa Yesu ndiye pila. So daima mimi ni Mkenya, injili itasikika. Niko on meaning, tuko live in your speakers. Pick a bone, you cannot survive in my sneakers. I'm sicker though, not a surprise that I'm slicker. Volume iko sawa, beat ni nazika. Kamkuyo na usapere, wakale wana ukale. Mkamba na ukao na wajaka wana ujadhe. Meru ni mrume kosto, kuna uswahili mluya ana ulunje. So flow ina ujasiri. Wendo pota mindo clay god. No Harry Potter, hapo uchawi ya yezi play lord. DJ Khalid anajua we the best. Ama juna josha ni bless me ni westerner. Woo! Yes! Bado tunataftia ngoma jina. Wanasema kufanya kazi na kolo imekuwa difficult. Jua mezoea kumanipulatiwa. Since wako so religious na ko spiritual. Siwezi compromise, why hallucinate? Usi confuse kanisa na uchawi, hizi cult. Nabia kikukemea siku implicate. Ni ya the so called believers wana chase miracles. Wanazo advertise waki congregate. If you can't stand for something, you will fall for anything. Back down for nothing, stand tall kabeni hin. Nina chembe cha imani katikati kabeli ring. Napenda vile ina sound, I can call for anything. Kama hasira ni hasara, tuwezi kosana. Flow kali uliza oji na ndo god papa. Hot and sweet, hapo sawa niko hot sana. Ni yule MC mfupi na simoji, oops, Kituka iyo. God be the glory. Amen.